Yeah, man. Well, it's a baby cool alongside Kiara, you know. Over for DJ's production. Ultimate intermission.
Shamba ya sausi inataka ni kumanye wewe
Dada njo
Kiuno kisame same unipandishi pressure mininiye
Njo
Ayo macho ya legeze kushoto na kulia baka
Dada
nitasema
Njo
Na manu kato ya nivutie idada uku freshi sema
Njo
Njo
Njo ni kushika shike ni kukande kande kata
Dada njo
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 ni kubaba ishe mbaka we mwenyewe utalia
Don't let go
Njo
Njo
ni kushika shike ni kukande kande Dada njo
Ni kushow, brother ka approach manzi kawa break the show Kela wiki no, nika piga smile fiki kama kaza no
Hey dada, what's your name? Looks like you got some game Can you shake like you know for me?
Watch maka dance flow, kasi kasi
Dada njo, njo ni kushika shike ni kukande kande kata
Dada njo,
njo ni kubaba ishe mbaka we mwenyewe utalia
Don't let go,
njo ni kushika shike ni kukande kande Dada njo Joe.